silly boy in there. Yeah, yeah.
The destiny boy.
It's hear the beats.
Maru sutao mala kondema e Maru wako mala kondema Wale tipo pyo zita saa aruyo e I wanna show you my love Guy you're the only person in my life oh You are the one that I need Who to manify for you tonight oh Izangwana nakama sizae Ifigana nakama sizae Ikatadi nakama sizae Kama sizae
Izangwana nakama sizae Ya madirani Mijengo ni anyi jomani Drasa nyendreka vuena Izangwana na kama siza Kita mziri ya madirani Mijengo ni anyi jomani Drasa nyendreka vuena Izangwana na kama siza Ika siza na kama siza yo Ika tadi na kama siza Kita mziri ya madirani Tende ni baru kwa atiku yo Suma ni sao zimakua Kikide ya yote ute dikaru Nteto bile kamengwa misi Ile mungwa nyi switi Walasi mungwa nyi sister Yomala nyunga my brother Yasuale nyunga my boyfriend Kama siza mala majota Kingwe seka mungwe brother Kana siza kamara nyute Kiani kusimita wa sister Izangwana na kama siza Efigana na Kama siza yo Ikatadi na kama siza Kita mfiri ya mazira